Shaise.
Wakisa.
Lucia, Lucia, kama mjusia, mjusio, mjusia.
Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Oh, yusi kafiri,
shake your tail feather.
Ekali yobamba mbiga dana planet, nime simama kilete. Fanya kona pigele kina manichome, jani, jani, kini.
Sema nakusa pakaro, minakusa pakaro. Yani moto fire, kaniganda migando, kaniganda migando, yani kama chawa.
Ooh yeah, I like it wet and crimpy. I say my jamu kama baby, come figure sticky yiki yiki. Sasa nyumbani apakali.
Ooh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na, body's on fire.
Oh Lucia. Lucio, Lucia, Kia kama mjusia, mjusio, mjusia.
Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Oh, yusi kafiri,
shake your tail feather.
Sipendi baby shusha golda rom, mongo ndi kwenye wo wo wo. Wo wo asema ex wako muongo, muongo nyonga pinda kama nyongo oh, nyongo oh.
Yani unavonyonya mogu wadi unatokwa nyongo. Nipe yote kaminifu sinipe rombo.
Oh Lucia, Lucio, Lucia, Kia kama mjusia, mjusio, mjusia.
Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Oh, you see kafiri,
shake your tail feather.